Uma linanela tu nonke nathi lisanele tu he lokho kumnandi. Ngiyabonga mfowethu omncane, ngiyabonga bantwana, ngibonga ngempela kakhulu kakhulu impela, futhi uNkulunkulu anibusise. Niyazi uJesu wathi enikupha abancinyane balaba nikwenzile kimi, ningabesilisa besifazane bakusasa, uma likhona ikusasa niyoba yibo.
Thank you very much. Should I open it?
Yeah.
Have it
good. That's the prettiest, kind of hardest of all my grandfather has to get his right. Faith and the brain is much as you can let me tell you. Isn't that true? I think you did. Dear brother, then, a friend, we're hoping that you'll be blessed with all the things you found in love and all that happened. And I pray, Lord Jesus, that you bless you. Well, that's really cute. Thank you, Lord, each and every one of you. That's really nice.
Brother Bram, I believe you agree we got a good Sunday school teacher.
You sure have. Oh, this is so done up so nice, I hate to undo it. I bet one of the mommies did this one. Is that right?
Don't be so slow.
Well, I have to. It won't jump out.
No.
Oh my,
isn't it
beautiful? Oh, that's really
good.
Little gold thing. We don't go to wonder which family he belongs to. He gives us in every picture. I'm going to show you this.
Oh, yeah.
Children, that's the Hornet plane. And I'll take this and hang it in our new home. And I suppose as long as we have a home, we'll have this in memory of this little Sunday school here at Prescott. I give thanks to God. Give thanks unto the Lord for everything. I give thanks unto God for such fine little boys and girls as you all are. Just to think of me in this time. God bless all of you. Thanks a lot, dear. Really do. Inspiration, that is what we want, something like that to happen.
And now, I believe the young girls are going to give us a song or two, and the Brother Bram will take it. This is a song that the young ladies are going to dedicate to you. Mary Frances is our director, singer. But I often feel sorry for her. She never knows what we're going to do until the last minute.
That's much better.
And Jesus was.
Let's just everyone sing the chorus before we turn it over to Brother Brown.
Oh, I love you.
Ikhola ukuthi bengashumela amahora amane manje emva kwakho konke lokho besingaqala ukucabanga ukuthi bese ngikhathala akumangalisi nina amantombazana abancane nikwazi ukucula kahle kangaka nabafana abancane lalelani ukuthi odadewenu abakhulu bacula kanjani nomama benu abaculi abacula kamnandi lokho kuhle ngempela Ubani le ntombazane encane ebihola lelo culo? Awusiyo intombazane encane engabonana nayo ngaphesheya lapha ya. Impela inephimbo elihle nonke. Nivele nje ngikholwa ukuthi ukucula okuhle ukwedlula konke engaye ngakuzwa ukhona lapha. Nonke niyalipractice ngaso sonke isikhathi na? Awu ngiyanitshela nibusisiwe ngempela ngokucula okumnandi ngempela ngempela. Ngiyakuthanda ukucula okumnandi ngiyakuthanda nje ukucula okumnandi ngempela bengihlala ngisho uma sengifika ezulwini ngifuna ukufika lapho becula khona futhi ngilalele angisoze ngakuthola ukugcwala kwami kokucula Niyazi ukucula kuqungana isibindi niyakwazi lokho aninjalo na amasosha uma eya empini niyazi ukuthi enzani na adlala umusic nokucula nezinto ukwaqunga isibindi futhi uma siya empini siyacula futhi usiqunga isibindi kuba siqhubekele phambili ngiyanibonga bafo abancane ngaleso sipho esihle futhi si Unkosikazi Branham naku Rebecca no Joseph no Sarah nathi sonke sinibonga kakhulu kulikhona kusho ukuthi ingabatshela kanjani lawo bafo abancane kaboni qongelele openi benu angifuni ukuyithatha niyazi ukuthi ngithinteka kanjani angifuni ukuyithatha kodwa nokho ngibuke phakathi lapha futhi bebenemali eyishumi lamadola kuleli khadi ngacabanga ngingayithatha leyo Ngicabanga ngiyakwenza kanjani na kodwa ngikhumbula indatshana engifuna niyazi ngolunye usuku wawukhona umfelokazi wayenesigejane sabantwana mhlambe yakhe ubaba walawo bantwana wase ashona futhi wesifazane wayenobeni ababili kuphela futhi wehla umgwaqo ngesinye isikhathi futhi kwakuyimali yokunikela okweshumi openi nje njengoba nonke nibaqongelele futhi wayiphosa engcebweni kaNkulunkulu uJesu wayebelapho embhekisisa futhi bengimangala ngangiyokwenzani ukuba ngangikade ngimi lapho na mhlawumbe ngangiyokhuphuka bese ngithi qhabo qhabo dade ungakwenzi lokho si asidingi ngempela uwena oyidingela abantwana niyabo manje ngangeke ngimvumele akwenze kodwa uJesu wamvumele ukuba akwenze niyabo wamvumela akwenze ngani na uyazi ukuthi kubusisiwe kakhulu ukupha kunokwemukela wayazi ukuthi wayezomenzelani niyabo ngakho ngiyanibonga bafo abancane ngawo yonke inhliziyo yami ngifuna ukunibonga munye ngamunye wenu ngalesi sikhathi esihle senhlanganyelo umfowethu Leo noJean lokho empeleni sekube izinsuku ezintathu zokukhonza kimi ngisho nangaphandle emelweni lapho ngizama ukuzidedela mina uqobo ngihambe futhi ngicabanga ukuthi bengizingela ngathi ngandlela thize noma enye ngiyanibuka bese nginizwa nikhuluma ngibe nenhlanhla ngalentambama ukuvakashela amakhaya enu angikaze ngibone ngingene kunoma ikuphi ngizokubiza ngesigodi ukuba ngize ngibone amaningi kangaka ahlanzekile amakhaya anobunono nabantu nokukhulu kangaka okuhlonipha uKristu nevangeli angikaze ngikubone noma futhi ngempela niqale emgwaqeni ofanele qhubekani nje nihambe futhi uNkulunkulu uzoba nani futhi kufanele ngibone abanye benu ngibone ngolunye usuku labodade wethu bengingabazi ngisho ngoba engangikwazi ukubona kuphela kwakuthi nje akube amehlo abo nekhala phandle phansi kwesinye salezo zimbozo futhi manje ngikholwa ukuthi senginazi kangcono ngobunene bukamfowethu Leo noJean ongithathe wangihambihambisa futhi ngivakashela amakhaya enu ngixhawulane na abantwana abancane abaprofeti nabaprofetikazi bonyaka ozayo uma ukhona unyaka ozayo niyazi uJesu uyabathanda abantwana abancane niyazi uyabathanda futhi wawukhona umfana omncane ngesinye isikhathi owayethiwa uMose sizokhuluma ngaye esikhashaneni esincanyana nje futhi wayengonomoya omuhle kakhulu niyazi yini eyamenza eyamsiza abe ngumfana onomoya omuhle na wayenomama olungileyo ukuba amkhulise niyabo ilokho ke wamfundisa ngenkosi nani bafana abancane amantombazane unohlobo olufanayo lomama ukuba banikhulise banifundisa ngenkosi baziseni nje niyazi ukuthi niyazi ukuthi umyalo oqala yimuphi eBhayibhelini umyalo oqala onesithembiso nesithembiso na mhlawumbe kulikhunyana kini ukuba niqonde le miyalo umyalo oqala okungukuthi ungabi naye omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe kodwa umyalo omkhulu nomyalo oqala unesithembiso kuwo niyabo uqondiswe kubantwana benikwazi lokho na niyabo wathi bantwana hloniphani abazali benu ukungazelula izinsuku emhlabeni inkosi uNkulunkulu wenu aniphe zona ukwazi isabazali benu futhi nenze enikwenzayo unganinika ukuphila okude emhlabeni inkosi eninike zona isikhathi esiningi sokumkhonza ngiyathemba namhlanje ukuthi ngibuka isigejani sabashumayeli nabaculi nabavangeli bosuku oluzayo uma lukhona usuku emva kolwethu futhi yinye kuphela into ephezulu lapha nibulala umfo ngomusa ngidla angabe ngisakwazi nokudla futhi angaze ngiphathwe kakhulu kanje ukuba bengingelosi eqathake ivele ezulwini bengeke ngiphathwe kamnandi kakhulu ukwedlula lokhu into kuphela engayisho kini ingukuthi ngiyabonga futhi uma nisezansi ngendlela yaseTucson ngingahle ngingakwazi ukuniphatha kahle kangako ngoba angazi ukuthi kwenziwa kanjani anginawo amamenazi okukwenza kodwa ngiyokwenza konke okusemandleni ami nehle umfowethu noDadewethu Chance ngifuna ukubabonga ngempela ukuthi ngibe nenhlanhla yokubonana neyenu enhle indodakazi esencane nendodana kulentambama nangokusivumela sibe nekhaya lakhe lapha livulelwe ukukhonza zazikhona izinto ezinje ezazenzeka ngezinsuku zeBhayibheli niyazi ukuthi evangeli lali ngiyazi ukuthi kuzwakala kukuncane kakhulu thina besingacabanga ukuthi akunjalo kodwa lokhu nje kuyafana njengoba uNkulunkulu kuNkulunkulu njengoba nabo babenjalo ngalolu suku kumbulani uma bekungaba khona eminye iminyaka eminingi bebeyobuka emumva lapha bese bethi ukuba ngangiphile ezinsukweni phezulu lapho ePrescott ukuba nje ngangiphile niyabo manje siphila kulolo suku niyabo bese ke sehlela ekupheleni komgwaqo manje ke silindela umvuzo wethu ngalolo suku olukhulu manje sizovula izwi kaNkulunkulu bese siyafunda kodwa ngaphambi nje kokuba siwenze asikhulume kuye umzuzwana nje Jesu othandekayo angikwazi ukuzwakalisa imizwa yami yami nokubonga kwami kumfowethu Messiah umfowethu God nabo bonke labantu abahle nabantwana babo abancane ukuthi basikhombise umusa kanjani silokhu sibe lapha umusa ongaphambili le kwanoma yini ebesibhekile futhi siyazi ukuthi babethandeka futhi benomoya omnandi Kodwa besingazi ukuthi siyophathiswa ngendlela yasebukhosini ngempela kanje futhi Nkosi ngikhulekela ukuthi ubukhona bakho buyohlala njalo bukule khempu yabantu mongcwele uzogcwalisa yonke inhliziyo lapha uthi uzobapha ukuphila okuphakade futhi kwangathi thina njengoba sithokoza namhlanje kwangathi kungaba khona usuku olungapheliyo ukuthi uma siyobuthana ebukhoneni bakhe simkhonzayo nesimthandayo futhi simnike lonke udumo ngalezi zinto ukuze kube yilesi sikhathi Nkosi sigcine sithembekile kuye nasezwini lakhe egameni likaJesu siyakhuleka amen manje ngibe nani isikhathi eside kakhulu kulokhu kusa ngizozama futhi ngikusheshise kakhulu kulentambama futhi ngikhulume ngendlela engathi kubafu abancane nomdala baqonde nabo ngifuna ukufunda umbhalo lapho otholakala encwadini kaMarko ongcwele futhi ngifuna ukufunda evesini leshumi nesikhombisa lesahluko seshumi sikaMarko ongcwele ingxenye ekuphumeni kwakhe ukuya endleleni umuntu wagijimela kuye eguqa ngamadolo wambuza ethi mfundisi omuhle ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na kepha uJesu wathi kuye ungibizelani ngokuthi ngimuhle na kakho umuhle munye kuphela futhi lowo ngunkulunkulu Uyayazi imiyalelo ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakaza amanga, ungamuki umuntu utho, yazisa uyihlo nonyoko. Waphendula wathi kuye, Mfundisi konke lokho ngikwenzile, ngakulalela, ngikugcinile njalo kwasebusheni bami. UJesu embheka wamthanda lo mfo omncane.
And he said unto him one thing
Wathi kuye usasilalelwe into inye hamba uthengise ngakho konke onakho uphe abampofu bona uzakuba namagugu ezulwini
and come take up
uze uthabathe isiphambano sakho ungilandele kepha wanyukumala ngalelozi wamuka edabukile ngokuba wayenencebo enkulu Manje kubantwana nakwabadala nabo bonke ngifuna ukwenza lo mlayezo omncane ube ngesikhathi impela ngakho konke engingakwenza futhi ngokushesha ngakho konke engingakwenza futhi ngifuna ukuthatha okwendekemba ethi ngilandele futhi ngifuna ukuthatha okwendaba ethi ubuholi landela nomunye bese ehola ubuholi nokuthi ngilandele abasha abantu ukukhumbula lokho sinyathelo sokuqala sokuba senziwe yinoma ngubani wethu ukhona owasiholayo nina bomama niyasikhumbula isinyathelo sokuqala lowo omncane nentombazane encane abasenzayo futhi abasasikhumbuli kodwa ukhona owakuhola esinyathelweni sakho sokuqala Ngikhumbula uBilly Paul ngenkathi enza isinyathelo sakhe sokuqala kuJoseph nobonke abanye ngenkathi beqala ukwenza isinyathelo sabo sokuqala. Ngokuvamile ngumama othola ukuhola umntwana esinyathelweni sakhe sokuqala, ngoba yena usekhaya ngenkathi ubaba ephumile eyosebenza ezama ukwenza okokuba kuphilwe. Kodwa kungukuthi benze isinyathelo sabo sokuqala, futhi ngesikhathi sasebusuku uma bengena, ubaba uhlala njalo esho, "Oh baba," wathi, "uJoni noMary umfanyana noma intombazane isiyakwazi ukuhamba, wozobona." Futhi isinyathelo esisodwa nje, mhlawumbe umama wadingeka ukuthi ambambe, abambe umunwe kamama, ngoba wawuzathe ukuba buthakathaka, futhi wawuthi ukuphendukela eceleni niyazi, futhi uthi ukuwa kancane. Ngakho wadingeka ukuthi ubambelele esandleni sikamama ukuba wenze isinyathelo sakho sokuqala. Manje ukhona owakusizayo ngenkathi uqala ukwenza isinyathelo sakho sokuqala. Nesinyathelo sakho sokugcina oke usenze empilweni, ukhona oyobe ekuhola. Niyabo kunjalo, ngifuna nikukhumbule lokho. Isinyathelo sakho sokuqala ukhona wakuholayo. Nesinyathelo sakho sokugcina ukhona oyobe ekuhola. Sifanele siholwe. Niyazi uNkulunkulu usifanisa nezimvu. Futhi benazi ukuthi imvu ayikwazi ukuzihola na, iyozulazula futhi iduke, futhi ayikwazi nje ukuzihola. Futhi fanele ibe nomunye oyiholayo, futhi ngesinye isikhathi umelusi wezimvu ufanele ahole izimvu. Manje lokho kwakusemumva ngezinsuku zenkosi uJesu. Wayengumelusi wezimvu omuhle owayehola izimvu. Kodwa namhlanje niyabo siphila kolunye usuku. Yonke into isishintshile futhi yaphendukezelwa. Niyazi ukuthi imuphi umuntu usezihola ngani izimvu namhlanje na? Imbuzi. Futhi niyazi ukuthi leyo mbuzi iziholela kuphi na ekuhlatshweni ngqo. Lezo zimvu ezincane zazi ukuthi ziyaphi. Ngakho imbuzi yenyukela esibayeni enhla ekuhlatshweni. Nemvu akukho okunye kwaziyo ngaphandle kokulandela umholi. Ngakho izihola ziyongena ngqo kulokhu ukuhlatshwa. Bese ke imbuzi igquma yeqe umgudu, nemvu ihambe ingene bese iyabulawa. Niyabo imbuzi umholi ongafanele. Kodwa uJesu melusi omuhle wayehola izimvu, waziholela ekuphileni futhi wabamba isandla sazo. Niyabo, kodwa ukhona ofanele ahole izimvu. Ukuqala umusa kamama, bese kuba yizwi likababa. Emva kokuba umama esekunika isinyathelo sakho sokuqala, bese ubuka kubaba wakho sonke ngokuhlakanipha, ngoba uyinhloko yendlu. Uthi yena ngokuvamisile, hayi ngoba ehlakaniphe ngokwedlulele, kodwa wenziwe nje umholi womndeni wakhe. Ngakho silandela lokho baba wethu athi akwenziwe. Uma ethi, "Manje ndodana, ngithanda ukuba wenze into ethize thizeni," bese siyamlalela ngoba ngokuhlakanipha. Kodwa lelani, niyabo ufunde okuninginingi. Futhi sifanele sibuze yena ukubona ukuthi ufundeni. Futhi manje-ke singazuza ngokwakhe lokho akufundile. Uyasitshela manje, "Ningahambi nenze lokhu ngoba ngakwenza lokho. Baba wami wangitshela ukuba ngingakwenzi, kodwa mina ngakwenza. Futhi kwabangela lokhu kuba kwenzeke kimi into embi." Ngakho niyabo sizo manje-ke yena ubaba uyasitshela ukuthi senze kanjani nokuthi sikwenze kanjani okufanele. Manje-ke emva kokuthi siholwe ngumama kuze kube yisikhathi esifanele sithole ukuhlakanipha okuncane ukuba siqonde kubaba, bese sithola omunye umholi, nalowo nguthisha okahle, uthisha wesikole uzama ukufundisa futhi akunike imfundo ukuba ufitheke kahle empilweni ngendawo, indawo eyiyonayona ongafunda khona iBhayibheli lakho, nalapho ongafunda khona amaculo, futhi ungafuna uNkulunkulu, futhi ufunde wena uqobo. Niyabo, bese-ke enye into, mhlawumbe ubungaba nebhizinisi, nomunye akubhalele incwadi, umama ubaba omunye akubhalele incwadi ubungeke uyifune. Niyabo, ngakho uthisha usenaweke, futhi ukuholela ekufundeni, ukubhala nokufunda, futhi kuyinto enhle uthisha omuhle ukunifundisa kahle. Kodwa manje emva kokusuka kulokho, wena emva kokuba ususuka kuthisha, umunye uthisha emva komunye, usuka kwesincanyana ibanga elincane lokuqala, uqhubeke uze uphume esikoleni esiphakeme noma uye ekholiji, bese kuthi uma usuka ecollege bese manje ke uthisha useqedile ukuhola yabo manje umama ukufundise ukuhamba uyabo ubaba ufundise ukuthi ukhaliphe kanjani futhi ube insizwa enhle nokuthi ufanele uzinakelele kanjani futhi uziphathe kahle uthisha ukufundisa imfundo ukuthi ufundwa futhi kubhalwe kanjani kahle kodwa manje usiyamshiya ubaba usiyamshiya umama futhi usiyamshiya uthisha manje kufanele abe khona ukuthathayo kusukela lapha kuqhubeke manje ubani ofuna akuthathe kusukela lapha kuqhubeke na kunjalo uJesu angakuthatha kusukela lapha kuqhubeke manje leyo yipendulo enhle kakhulu enhle kabi uJesu yakuthatha kusukela lapha kuqhubeke manje nembono lomfo omncane esikhuluma ngaye ubizwa ngumbusi osemncane ocebile manje lomfo wayekade eqondiswe kahle impela manje unina wayemfundise ukuhamba futhi niyabo wayeseyinsizwa nokho mhlawumbe esanda kuphuma esikoleni esiphakeme futhi eyinsizwa ethandwa ngabantu ngempela futhi nangokuqeqeshwa kahle mhlawumbe wahamba ngokufanele kanjalo njalo ukuthi unina wayemfundise kanjani futhi wayekade eyinsizwa ephumelelayo futhi ngoba bukani wayesevele ecebile futhi wayeseyinsizwa nje mhlawumbe eneminyaka yeshumi nesishiyagalombili ubudala esanda kuphuma nje esikoleni esiphakeme futhi wayecebile manje nabo wayenohlobo olukahle lukathisha ukubala umfundisi kuhamba kahle futhi wayenohlobo olukahle lukathisha uyise kwaze kwathi ngisho nokho eseyinsizwa futhi wayecebile ngemali wayemenzela inqwaba yemali angahle kuba ngempela wayengumbusi ngisho esekulelo banga ephumelela impela niyabo futhi manje wayeno nothisha owayemfundisile wamfundisa into efanele ukuthi wayezokwenza kanjani wayenemfundo yakhe kwase kuthi ke omunye uthisha lensizwa eyayinaye lokho okuya ngokuthi ukhuliswa kanjani kodwa lensizwa yayinokufundiswa kwezenkolo ekhaya kubo manje abanye abantwana benazi ukuthi kunenqwaba yabantwana abancane abangenakho ukufundiswa ngezenkolo ekhaya na baba wabo nomama wabo abakholelwa kuNkulunkulu baba wabo nomama bayaphuza bayapema bayalwa futhi bagijimela phandle bejahana ebusuku nezinto futhi ababaphekeli abafana namantombazane abo amancane ukudla kwakusihlwa nezinto anijabule ukuthi ninolungileyo ngempela ubaba ongumKristu nomama na manje uma seninabantwana anifuni yini ukuba uhlobo olufanayo lukababa nomama njengoba eyile ubaba nomama wenu na niyabo manje kodwa konke lokho kuhle manje lensizwa yayikade inayo futhi yayikade inokufundiswa ngezenkolo niyabo lokho kwakungaphambili kude le kulokho abanye ababenakho ngoba abanakho ukufundiswa kwezenkolo kodwa lensizwa yayikade inakho ukufundiswa ngezenkolo ngoba niyabo ngoba yathi yayigcinile imiyalelo kusukela isengumfana manje nonke ninothisha abahle abangabafundisi bezenkolo futhi ngamunye wenu nani mantombazane asengamatshitshana nabafana nonke ayinothisha abahle baba wenu nomama lapha kule khempu kukhona konke enikonke okunamandla okwenzeka enikwaziyo okungenzeka okwenu ukwenza owangempela owesilisa olungileyo nowesifazane inceku kaNkulunkulu ngoba khumbulani nizofa ngelinye ilanga noma kube ngokuthi lihlithwelwa ezulwini ukuthi uma nifa ngaphambi kokufika kwakhe niyohlwithwa kuqala benikwazi lokho na benazini ukuthi labo abafile uma umama nobaba efa ngaphambi kokuba kufe nina noJesu engafike esizukulwaneni sethu niyabazi laba ubaba nomama ayovuka kuqala bekhazimulisiwe ngaphambi kwenu na niyabo icilongo likaNkulunkulu liyokhala nabalele kuKristu bayovuka kuqala onake thina esisaphila sisasele siyohlwithwa kanye nabo siyoguqulwa kanjalo fanele sikhumbule leyo yinto enkulu empilweni yaqonda manje na leyo into enkulu empilweni fanele senze ngokuba silungele ukuba sihlangabeze uNkulunkulu manje inkolo nje ngiyakusebenza niyabo lo mbusi osemncane oyedwa lapha wathi mfundisi omuhle Manje kumbulani ngaphambi kokuba ngikusho. Wayekade efundiswe ukuthi ahambe kahle. Wayenemfundo enhle. Wayekade efundiswe ibhizinisi. Uthi wayecebile. Uthi wayengumbusi. Uthi wayenenkolo. Kodwa wanqwamana nenye inkinga. Inqwamana nathi sonke. Ukuphila okuphakade. Inkolo ayisiniki ukuphila okuphakade. Ezenkolo yisembozi. Kodwa ayisiniki ukuphila okuphakade. Kepha nokho yena wafundiswa ngothisha ababedlula bonke owayekhona. Nokho wayesasilalelwe ngokuthize nensizwa yayikwazi. Ngoba yathi, mfundisi omuhle, ngenze njani ukuze ngidle ife lokuphila okuphakade na? Manje nina niyakholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu anikholwa na? Ngakho wayeyazi imicabango yensizwa. Ngakho wathi, gcina imiyalelo. Wabuyela emumva ngqo enkolweni yayo ukubona ukuthi yayizothini ngenkolo yayo. Wathi manje ngamanye amazwi, gcina inkolo yakho. Wathi ngikwenze lokhu kusukela ngisengumfana. Bafana abancane njengani? Umama wami nobaba nompristi wami bangifundisa inkolo. Kodwa ngiyazi enkolweni yami ukuthi ngisalokhu ngingenakho ukuphila okuphakade. Yabo? Ngaba muhle, ungebi, ungabhemi, ungaqamba amanga, ungaqambi amanga kubaba nomama, ungawakhulumi lawo manga okuqala ngoba omunye ukhuluma awodwa bese kubalula ukukhuluma amanye. Yabo? Kodwa anifanele ningakwenzi lokho. Ningawakhulumi awuqala. Benazi yini ukuthi umzimba wenu awenzelwanga ukuthi uqamba amanga na? Niyazi banomshini manje usemizweni yenu. Bangafaka ibhande elincane lithandelwe esihlakaleni sakho lapha. Bese bethandela elilodwa ekhanda lakho. Manje ke ungasho lapha. Ake sithi uthi, ngaqamba amanga ngalokho. Kodwa ngingakusho kalula kabi ukuthi bayokholwa ukuthi ngikusho iqiniso. Uthi ungathi, bebengathi ngabe kwakunguwe endaweni ethize. Njengokuthi wahlala kuleyo karaveni kamfowethu Shans. Ngenkathi umfowethu Branham eshumayela ngesonto ntambama ngalolu usuku na? Uthi ubungathi qhaba umnumzane, angihlalanga lapho, qhaba umnumzane. Niyazi ukuthi lo mshini wokuhlola amanga uzotheni na? Yebo umnumzane wakwenza. Yebo umnumzane wakwenza. Wena uthi angizange. Wona uzothi yebo wakwenza. Ngani na? Ngoba amanga ayinto embi kabi, umzimba awenzelwanga ukuqamba amanga. Uthi ayinto embi kabi aze agulise wonke umgodi wemizwa uma uqamba amanga. Ukugulisa kanjalo akunika izilonda, isimilela, esikhuntile, ayokubulala. Uthi manje ke amanga ayinto embi. Ngoba niyabo anifanele ukuqamba amanga, ukweba, ukwenza noma yikuphi kwalezi zinto. Manje ngakho le nsizwa mhlawumbe yayikade yayingaqambanga amanga, ayizanga yebe. Uthi yayinonembeza ukuthi yayikudinga njalo ukuphila okuphakade. Ngakho yathi, ingenze njani ukuze ngibe nakho na? NoJesu yakhombisa lapha manje ukuthi inkolo ingeke ikwena. Ngakho wathumela kuyo ngqo, wayesithi, gcina imiyalelo. Yayisithi, mfundisi, ngikwenze lokhu kusukela ngisengumfanyana, noma ngisemncane ngenkathi ngiseyisikhundlwanyana nje somfana, ngikwenzile lokhu. Kodwa yayazi ukuthi yayingenakho ukuphila okuphakade. Ngakho wathi-ke, uma uzongena ekuphileni, ukuphila okuphakade ufuna ukuphelela, hamba-ke uthengise nga. Niyabo, manje kulungile ukuba nemali. Niyabo, kulungile ukuba nemali, ucebe futhi ube umbusi, kulungile lokho. Kodwa yindlela oziphatha ngayo emva kokuba usube yilokho. Niyabo, kodwa hamba uthengise ngalokho nakho bese ukupha abampofu lawo bantu ongenalutho, bese uza ungilandele futhi uzoba namakukhu ezulwini. Kodwa insizwa yayinemali eningi kakhulu, yaze ayangabi sazi ukuthi izokwenzani ngayo. Manje niyabo, yayithandwa kakhulu ngabantu leyo nsizwa yayinjalo. Futhi yayikuhlomela ngempela ukuphila indlela uyise nonina nabapristi nabo bonke ababeyihlomise ngakho. Kodwa noma kunjalo, yayazi ukuthi yayisilalelwe yinto ethize. Manje ngikhuluma kwabadala. yona yayazi ukuthi yayisilalelwe into ethize lapha yayingenakho ukuphila okuphakathi yayikwazi niyabo inkolo ngeke iveze ukuphila okuphakathi izimo amadlingozi uzokuthize ungaba nokwesaba futhi uzwe okuthize niyabo ukukhala lokho kuhle ukumemeza lokho kuhle kodwa lokho kusalokhu kungesikho niyabo ungwamene nokuphila okuphakade wena uthi awu kade ngiyibhaptisi yokuqina nje i-methodist noma i-presbyterian noma i-pentecostal lokho kusalokhu kungesiwo umbuzo nensizo yayinjalo nayo yayifundiswe enkolweni yosuku kodwa yayisalokhu ingenakho ukuphila okuphakade ngakho yayifuna ukwazi ukuthi yenze njani yayikade iholelwe ngempumelelo kulokhu kodwa ngenkathi ingomana nakho yala ukuholelwa ekuphileni okuphakade noma ukuba iholwe abanye abaholi bayo babekade benokubambelela kakhulu kuyo yaze ayangabe isafuna ukukudedela niyabo manje leyo yinto efana nalokhu mfowethu Branham akushoyo okunye okwakho kuthe ukujula kakhudlwana kini niyabo imfundo inhle nifanele niye esikoleni futhi nifunde niyabo lokho kuhle kodwa lokho ngeke kunisindise ukuba nenqwaba yemali lokho kuhle ungakhulisa abantwana bakho ubanike izingubo ezinhle nezinto futhi njengobaba nomama emisebenzele enisebenzele nonke nezinto lokho kuhle kodwa lokho noma kunjalo ngeke unisindise niyabo noma ubungangena elaboratory indlu yokucwaningela futhi ufunde ukuthi ihlanganiswa kanjani izinto ndawonye noma uhlukanise ama-athomu kumbe noma benzani futhi bangene kumkhumbi mkhathi futhi baye enyangeni kodwa lokho ngeke kunisindise fanele ubhekane nento eyodwa ukuphila okuphakathi futhi munye kuphela umuntu onganinika lokho umama ngeke aninika khona ubaba ngeke aninika khona umelusi wenu ngeke aninika khona umholi wenu lapha ngeke aninika khona wonke umuntu othola ukuphila okuphakade ufanele eze kuJesu Kristu nguye kuphela onganikeza leyo ngxenye uthisha wenu anganinika imfundo anganifundisa nifanele niyifunde umama wenu anganifundisa ukuhamba nifanele nifunde ukuhamba baba wenu anganifundisa ukuthi ungaba kanjani ngosomabhizinisi noma ini nifanele nikufunde lokho kodwa nguJesu kuphela onganinika ukuphila okuphakade niyabo umpristi wenu umholi wenu noma kanjalo njalo anganifundisa inkolo yenu ningawufunda umlayezo sizama ukufundisa kodwa noma kunjalo lokho ngeke kuninike ukuphila okuphakade nifanele nemukele umuntu uJesu Kristu niyaqonda lokho nonke kufanele nemukele umuntu uJesu Kristu kuba nibe nokuphila okuphakade manje kodwa ngezinye izikhathi obunye ubuholi buthola kuningi kakhulu ukuthonya kithi size singabe sisazi ukuthi sizokwenze njani ngaleyo nkathi uma leso sikhathi sesifika manje kuyinto ebulalayo ngempela ukwenqaba ubuholi ubuyisa ekuphileni okuphakade ngoba niyabo lokho ngokuphila ungeke neze kwaphela manje mfundo lokho kuhle lokho kuzosisiza lapha ibhizinisi lokho kuhle imali lokho kuhle kube ngumfana omuhle nentombazane lokho kuhle kodwa niyabo uma kuphila sekuphelile lapha yilokho kuphela niyaqonda na nina abadala niyaqonda na niyabo yilokho kuphela kodwa manje ke sifanele semukele uJesu Kristu ngokuphila okuphakade uJesu yedwa anganiholela kulokho kuthi nakuba niyabo lensizwa yayizuze ngempumelelo zonke lezi zinto esikoleni nangabazali bayo nakho konke yalahlekelwa yinto enkulu kunazo zonke eyayingaba nayo ubuholi bukamoya ongcwele ngokuba uJesu wathi uze ungilandele nani mantombazane osanda kuphuma nje esikoleni wethweswe iziqu mhlawumbe amanye enu masinya nje nani bafana abasebancane ubuholi obukhulu okwedlula bonke obukhona nguJesu Kristu ngokuba lobo ngubuholi bokuya ekuphileni okuphakade manje lobo buholi bunqwamana naso sonke isidalo esingumuntu banikwa ithuba lokukhetha futhi ileyo nto eyodwa enkulu esinayo empilweni ngokukhetha ngolunye usuku niyazi ubaba nomama bakhetha ukuba nomfanyana nentombazane njengoba ninjalo nonke. Manje ke ninelungelo emva kwesikhashana ukukhetha ukuthi niyathanda yini ukufunda kuthisha noma cha. Uthisha anganifundisa kodwa nje ungaba ngumfana omubi omncane ungeke nje ufunde encane intombazane embi ngeke ulalele enhlobo. Niyabo unokukhetha ukuba wenze lokho nokho umncane. Nomama uthi ubatholile o-A ekhadeni lakho le-report na? Kabo ngithole phansi kabi. Niyabo manje ninga umama uthi manje nifanele nifundisise. Uthi nizofanele nikwenze lokho-ke. Niqhubeke nifundisisa njengoba umama anitshela, njengoba ubaba anitshela. Niyabo nifanele nifundisise. Kodwa ningaba nokuzikhethela, ningakwenza noma ningakwenzi. Ningathi angifuni. Niyabo ninokuzikhethela. Emva kwesikhashana uyoba nokuzikhethela ukuthi yiphi intombazane ozoshada nayo, ukuthi yimuphi umfana ozoshada naye. Unokuzikhethela noma yikuphi empilweni. Bese kuthi-ke unokuzikhethela futhi ukuthi uyafuna yini ukuphila emva kwalokhu ukuphila, noma ube nje ngomuhle umuntu othandwa ngabantu, incweti yamabhayisikopo noma umdansi noma enye into ethize. Uthi bukani lamantombazane amancane lapha nalelo phimbo elihle esikhashaneni esedlule icula. Lowo mntwana wadingeka ukuba azejwayeze lelo phimbo futhi wayengaba ngumculi we-opera noma umculi othize. Ngiyawezwa lamaphimbo abafana abancane laba bafana beningafana no-Elvis Presley nidayisa ngobuzibulo benu. Niyabo, alikufuni lokho. Niyabo, kuyithalente uNkulunkulu anipha lona. Futhi nifanele nikhethe, niyabo, lapho enizosebenzisa khona lelo thalente nenzele uNkulunkulu, kumbe noma nizolisebenzisela udevele. Niyabo, umfowethu liyo lapha, umfowenu. Niyabo, manje wayenethalente ukuba eze futhi ahole abantu. Manje uzokwenzani ngalo na? Ngabe uzongena ebhizinisini bese ezenza abe usosikiti? Noma ufanele aphumele lapha futhi enze ikhaya lapho abantu ofuna ukuhlangana ndawonye futhi athole nonke nina bantwanyana, bantwana abancane na? Niyabo, nifanele nikhethe ukuthi nizokwenzani. Yilowo nalowo wethu ufanele enze ukuzikhethela futhi kunqomana nathi, kodwa sonke sinqomana nento eyodwa. Sizokwenze njani ngokuphila okuphakade na? Sizophila emva kwalokhu noma cha na? Manje-ke sifanele size kuJesu ukuba sithole lokho. Ithuba lokukhetha yileyo nto eyodwa uNkulunkulu asinika yona. Akaphoqi into ethize kithi, kuvele nje asidedele senze ukuzikhethela kwethu. Ngakho ayidingekile ukuthi niphoqe, kodwa nizenzela ukukhetha kwenu ngqo qobo. Manje asilandele lokhu nje abadala nabo bonke, manje imizuzu embalwa nabantwana bonke kanye-kanye. Asilandele lensizwa nokukhetha eyakwenzayo futhi sibone ukuthi wayeholelaphi. Manje lamantombazane nalelo amaphimbo amahle labafana abancane, manje mhlawumbe niyenyuka futhi kuyoba yini eniba nephimbo lokucula. Manje thathani leyo nto eyodwa nje. Ungahle he, ningahle ngolunye usuku niyithathe. Niyamazi lo mfana obizwa ngo-Elvis Presley na? Niwezwile amatheyiphu ami, nizwile ukuthi angimehlisi kanjani isithunzi umfana. Kodwa lowo mfana waba nalo ithuba elinalo nonke, niyabo. Futhi lokho wathola ukuthi wayekwazi ukucula. Uthi bhekisisani ukuthi wenzani. Into efanayo nje neyenziwa nguJuda. UJuda Iskariote wathengisa ngoJesu. UJesu wapha lowo mfana lelo phimbo elihle futhi wenzani na? Yajika ulithengisela udevele, niyabo. Kuzofika ekupheleni komgwaqo, niyabo. Wala ukuhamba noJesu. Manje lo mfo osemncane lapha, lo mbusi osemncane oyisicebi, wenza into efana. Ake silandele sibone ukuthi wenzeni. Akungabazeki ngokuba yindoda edumile ayeyiyo, mhlawumbe insizo ebukekayo, izinwele ezimnyama ezikanywe zabhekiswa phansi nganhlanye, izingubo ezinhle. Izintombi zacabanga mfana leyo insizo ebukekayo. Oh, zazingacabanga mhlawumbe yayizivayizela futhi zibuye ziqomisane nayo nezinto. Uthi yacabanga ukuthi yayingumfo omkhulu umuntu. Niyabo, ngoba yayibukeka yayiseyitsha. Yayingabuki ezansi lapho ekupheleni komgwaqo. Yayibuka lapha nje. Semusha, ngiyabukeka ngicebile. Ngathenga noma yini engifuna ukuyithenga. Ngawathatha lamantombazane futhi mfana onke ayangithanda futhi ayazi ngiyindoda enkulu futhi niyabo yayinakho konke lokho yayilandele iziyalo zikayise nakho konke futhi ngikholwa impela ngiyaya esontweni futhi manje yayikwazi ukulandela lokho niyabo ithandwa ngabantu kakhulu icebile futhi nodumo futhi njenganamhlanje nje njengoba waba nethuba lokuba yincwedi yamabhayisikobho niyabo noma yinto efana naleyo iningi lezinganyana namhlanje ukhuluma nazo zazi kakhulu ngalezi zincwedi zamabhayisikobho kunoma zazi ngojesu niyabo futhi niyabo ninabantwana nifunda ngojesu lapho zihlala khona phansi futhi bese kuvela umdlalo othize ebhayisikobho noma enye into ethize ziyabazi abadlali nabo bonke lapho konke ngayo zikwazi konke lokho ukwedlula lokho uzitshela ngebhayibheli azazi lutho ngebhayibheli niyabo kungukwenza ukukhetha okungafanele manje omunye umculi bethengisa nethalente labo abaliphiwe nguNkulunkulu benzela udumo manje ke siyibona ekupheleni ngokuphila ake siyilandele sithi ukuqhubeka kancane niyazi ukuthi iBhayibheli lithini ngalo mfo osemncane uphumelela kakhulu ngakho ngezinye izikhathi impumelelo ayisho ukuthi wenze ukukhetha okufanele niyazi ukuthi wenzani na? Waphuma futhi wayenazo zonke izikhathi ezinkulu futhi waphosa amaphathi amakhulu futhi wachitha izinqwaba zemali nakho konke emantombazaneni nakho konke wase eyashadelwa-ke futhi mhlawumbe wayenomndeni futhi wavele wandisa kakhulu nje waze wadingeka ukuthi akhe izinqolobane ezitsha nezinto futhi wathi niyabo angimlandelanga uJesu futhi ake nibheke ukuthi nginani niyabo ungabeza abantu besho lokho futhi ngibezwile awu buka ungibuhisile lokho akusho khona nhlobo niyabo futhi ekwesikhashana izinqolobane zayo zaqumba yaze yasho ngisho nokuthi ngani ngisho phefumulo phumula nginemali eningi kakhulu nempumelelo eningi kakhulu futhi ngiyindoda enkulu impela ngikhona kuwo onke amaklabhu futhi nginemicebo yezwe ezandleni zami nginezwe elithi mina elikhulu lonke lihlangene nemali ethize futhi ngani lapho wonke umuntu uyangithanda ngokuba ngumuntu omuhle impela kodwa niyazi iBhayibheli lasho ukuthi ngalowo busuku uNkulunkulu wathi kuye ngizobiza umphefumulo wakho manje-ke kwenzekani na manje kwakukhona isinxibi umkhristu omdala ompofu owayelala phandle lapho ngasesangweni lakhe futhi kwakuthi nje lapho bephezulu ejerusalema laphaya badlela phezu kwendlu nezivuthuluka zezinkwa ziwa kanje namaqatha enyama kanjalo njalo wehlele phansi uma bekuqathaza futhi abaxoshi ngoba yonke into ejerusalema dolobha elidala kulungile ukusho ihlaya elincane lapha na bango-FOB niyazi ukuthi kuyini lokho na izipukane esinkweni izipukane enyameni izipukane ebhoteleni FOB izipukane kuyo yonke into ziphumela emgwaqeni emiseleni nakho konke bese zindizela phakathi futhi zithi chwa phezu kwakho ngakho laba bantu phezulu lapho benyukela phezu kwesakhiwo bese beyadla bese-ke beqathaza lokhu bese-ke beyakushanela lokho bakususe bese kuthi izinja emigwaqeni idla izimvuthuluka bese eyekela lo mkristu omdala ompofu alale lapho emgwaqeni bese edla izimvuthuluka nje eziqathake epuletini layo embhedeni wayo noma etafuleni layo bese kuthi-ke lapho engena emva kwesikhashana wayenezilonda futhi wayengenalutho angalubeka ezilondeni zakhe igama lakhe kwakungulazaro nezinja ziyafika zase zikhotha izilonda zakhe ukuze azame ukuba athole ukuba ngcono awu niyazi emva kwesikhashana lesi sicebi lapho wabona ukuthi sasinemali yokuthenga zonke izinhlobo zemithi uma sigula sasinazo zonke izinhlobo zodokotela kodwa niyazi ngezinye izikhathi odokotela ngeke basisize umuthi ngeke usisize akukho okungasisiza sisemseni kankulunkulu futhi sehlela ekupheleni komgwaqo waso odokotela basisizanga nonesi abasisizanga umuthi awusisizanga sasesifa kwase kuthi-ke lapho umphefumulo waso usushiye umzimba waso niyabo washiya yonke imali yaso yonke imfundo yaso yonke into esasinayo konke ukuthandwa kwaso ngabantu basinika umncwabo omkhulukazi mhlawumbe behlisa iflege uhafu nemedolobha yafika futhi bona nomshumayeli uyafika wayesethi empilweni umfowethu manje useye enkazimulweni nakho konke kanjalo kodwa ibhayibheli lasho ukuthi saphakamisa amehlo aso sesisehayidese sisebuhlungwini futhi sabuka le ngaphesheya komhosha lapho futhi sasibona leso sinxibe esasikade silele lapho emnyango waso ngaphesheya ezulwini futhi samemeza thumela uLazaro phansi lapha namanzi amancane lamalangabi ayahlupha wathi oqabo niyabo sathatha okungafanele empilweni niyabo sesifika ekupheleni komgwaqo ukuba siphume ekuphileni sasikade siholwe inkolo sasikade siholwe imfundo sasikade siholwe ukuthonywa wempumelelo yaso kodwa niyabo sasingenalutho lokubamba isandla saso lezo zinto ziphelela lapho uyaqonda mfo omncane na ninabadala niyaqonda engi niyabo sasingenalutho lokusibamba imali yaso ayikwazanga ukusibamba abangane baso nodokotela abakwazanga ukusibamba umuthi akwazanga ukusibamba umpristi waso inkolo yaso ayikwazanga ukusibamba ngakho kwakukhona into eyodwa kuphela kuso ukuba siyenze sasale ukwemukela uJesu kuphela kuphakade ngakho sadingeka ukuthi senze njani na sacwila phansi ekufeni esihogweni iphutha eliyukufa kunjepho leyo nsizwa eyabanalo lapho yala ukuhamba noJesu iholwe nguJesu yala ukukwenza abantu abasha abaningi kakhulu benza lelo phutha namhlanje bala ukuholwa yinkosi uJesu manje siyabona ukuthi kuyinto ebulala kanjani ukwala ukuphila okuphakade nokuthi uholwe nguJesu ubuholi ngenkathi ethi buze ungilandele niyabona kule ndoda encane ebukekayo itheni kulentambama na ngophuma esikoleni uma usuka kuso udinga omunye umholi kodwa noma kube nguJesu noJesu iBhayibheli yakhona lokho na lokho ngokuphila kukaJesu nemiyalelo yakhe kithi esimweni sencwadi ngakho sifanele sibuke kulokhu ukuba sibone lena yipulani yokuzokwakhiwa lena yimephu asitshele ukuba siyilandele ukuqala ukuphila okuphakathi manje sithole ukuthi le nsizwa yalahla manje ake sithathe enye ningathanda ningaba naso isikhathi sokuthatha umunye umbusi wasemncane ocebile owenza ukuhamba okuhle na ngathanda ukuzwa lokho na kulungile sizokuzama manje manje ake sithathe omunye umbusi wasemncane ocebile owanqamana lento efanayo manje siyabona lapho lo mfana aya khona owayephila impilo enhle kakhudlwana kodwa wafa futhi walahlwa esihogweni futhi manje lapha sizokhuluma ngenye insizwa eyanqwamana nento efanayo yayeyisicebi insizwa futhi yayengumbusi futhi kodwa yemukela ubuholi bukaKristu njengoba umfanyana esitshelile esikhashaneni esedlule ukuthi sifanele sidedele yena asihole yabemukela umbhalo walokhu utholakala uma nifuna ukukubheka emva kokuba sengiqedile niyabo ukumaHebheri sahluko seshumi nanye nevesi lamashumi amabili nantathu kuya kwelamashumi amabili nesishiyagalolunye ake ngiwufunde kulungile na nizongibekezelela isikhashanyana nje ningeke na akunikhathazi uma ngingakwenzi kuzonikhathaza na niyabo ngakho nje sizovele nje sikufunde lokhu bese uthi-ke ngamuza umfowethu Branham ekufunda lokhu ebhayibhelini niyabo uthi uyazi-ke ukuthi kulapho bekungesikho okushiwo yimi kuyilokho akushoyo manje nina lalelani lapha ngokuthi ibhayibheli lathini lapha ngalo mfo omuhle niyabo manje bukani ngokukholwa uMose esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu ngokuba bembona engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro lalelani kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi kanye nabantwana bakankulunkulu kunokuba avume athokoze isikhashana esonweni ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu le emuva ngesikhali sikaMose akusenguye uKristu yabo uyayedwa kuphela onokuphila okuphakade yabo ethi ukuthukwa ukuba abizwe ngohlanya mkingeki ongcwele noma yinto efana naleyo niyazi yabo ethi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba wayebheke umvuzo. Manje niyazi ukuthi lokho kusho ukutheni na? Kusho lokho ukuthi uMose wazalwa engumfana ompofu, empofu ngempela. Igama likayise lalingu-Amram. Igama likayise lalingu-Jokebedi. Ukuthi babempofu ngempela kodwa babengamaKristu. Babesebenza kanzima, babesebugqilini, babenza izinto zodaka nezinto benzela inkosi endala. Niyazi ukuthini? Leyo ndodakazi yenkosi yehla ngolunye usuku yaya emfuleni lapho umama unina kaMose uJokebedi wayemthathile wase emfaka esihlengeni samapulangwe esincane ngaphandle emfuleni kanjalo nezingwenya ezindala zazizidle nya zonke izingane ezincane futhi babezibulala beziphosa emfuleni kodwa wamkhiphela khona lapho uthi niyazi ukuthi wazixosha kanjani lezo zingwenya kuye na. Weza elibhokisi mkhumbi elincane wamfaka kulo walenza ngekolitayi. Niyazi ukuthi lokho kuyini na? Yitapentayini umuntu okhanywa ezihlahleni. Uhlobo lwengwenya i-alligator ikhuphuke ithi, umHebheru okhuluphele umncane ngizomthola imuzwa ekhala kanjalo. Yaya lapho iphunga elinje. Niyabo mama waholo ukuthi ayivikele kanjani ingane yakhe ngakho yahlehla kuyo yayingafuni ukuyihlanganisa ngalutho nalokho waseke ehla ngomfula ngaphambidlana nodadewabo omncane othiwa nguMiriam wamlandela ehla ezansi nomfula ebhekisisa ukuthi yini. Kwasekuthi-ke indodakazi kaFaro yaphuma futhi yayizomthola. Niyazi futhi yamdonsela ngaphandle. Niyazi konke, niyazi umama wakho ucabanga ukuthi ungumntwana omuhle kunabo bonke ezweni. Niyabo ufanele akwenze lokho kodwa iBhayibheli lathi lo mfanyana wayemuhle ngempela. Ngempela engumfanyana onobuqotho. Oh, wayekhabalaza nje futhi ekhahlela ngezithenjana zakhe. Wayelahlekelwe ngumama wakhe niyabo. Futhi ngakho niyazi ukuthi kwenzekani na? Asekuthi-ke uNkulunkulu wafaka indodakazini kaFaro, indodakazi yenkosi, lonke uthando umama ayengabe unalo lwengane encane. Inhliziyo yayo yavele yamthanda nje. Yathi, leyo ingane yami. Kodwa niyazi yayiyintombi. Niyabo ngalezo zinsuku babengenawo lamabhodlela nina izingane eyakhuliswa ngawo. Ngakho babedinga ukuba bahambe balande umama owayekade enengane futhi abe nalokho ukuze ancelise. Ngakho uMiriam wayekhona lapho ngaleso sikhathi. Kodwa ngizohamba ngikulandele umama ofanele. Awu, hamba umlande. Niyazi ukuthi uMiriam wahamba walanda bani na? Umama kaMose uqobo njani? Yeah. Wahamba wamlanda lokho kwakungukuhlakanipha kwakungesikho na futhi ngakho wahamba walanda umama kaMose uqobo wayesethi ngizoyithatha ngikukhulisele yena umfanyana. Yathi uyazi ukutheni ngizokunika amakhulu amathathu amadola ngeviki ngokukhulisa lo mntwana futhi ungahlala esigodlweni. Niyabona ukuthi uNkulunkulu wenzani uma umethemba, niyabo? Uma uqinisekile ngokukholwa leyo ngane yayingumprofeti, niyabo? Futhi wayazi. Ngakho baya esigodlweni futhi wamkhulisa uMose nomama. Umama uqobo futhi wayethola amakhulu amathathu amadola ngeviki ukunakekela yonke into. Cabangani ngalokho nje. Bese kuthi-ke niyazi emva kwesikhashana, emva kokuba lokhu kuqhubeka isikhashana, uMose uqala ukuba mdala ngokwenele ukuba afunde futhi abhale. Wamfundisa ukuthi afunde futhi abhale kanjani. Wayesemtshela-ke wathi, Mose uzalwe ungumntwana ofanele, uyihlo nami sikhulekile. UNkulunkulu usembulele ukuthi wena ngumprofeti, ukuthi uzoba ngumkhululi wabantu ezinsukwini oluzayo. Uthi niyazi lapho esemkhulu, nalokho ayeyikho, wathathwa waba ngumntwana emndenini wenkosi. Oh, hey, wayengadingeki futhi walunguza abantu bakubo uqobo futhi babengenazi ngubo. babengu mkristu tibabekhala nabagedezeli bebabhaqabula ngeziswebhu negazi liphuma lindiza emhlani wabo umzala bakhe bakhe nomalume baba nomama bonke bebabhaqabula ngeziswebhu phandle lapho kululudaka nemigodi futhi ngakho kodwa uMose uyinto ethize le phansi enhliziyweni yakhe wayazi ukuthi babengabantu abathenjiswa nguNkulunkulu wayekwazi manje into elandelayo ayezoyenza okungukuba abe yinkosi wayezoba yinkosi phezu kwayo yonke into isicebi yonke imali yaseGibhithe neGibhithe yayilawula izwe ngaleso sikhathi kodwa wabukani iBhayibheli lathi wathi ukuthukwa ukuba ngumphahleki wodaka nje ngaphandle lapho umKristu inkathi behlekisa ngabo futhi bebahleka bebakhahlele uma bephelisela ngokusho noma yini babe babulala yabo kodwa uMose wakhetha ukuhamba nalelo qembu esikhundleni sokuba abizwe ngendodana yenkosi akebheke lokho yabo ngoba sibonile isikhathi sokugcina niyayibona leyo nsizo ecebile na kodwa yayimbonile uJesu njengoba simbona embonweni ukuthi isikhathi sokugcina yisona esizokhokha manje uthi wemukela ubuholi bukaKristu noMose wathi ukuthukwa kwingcebo enkulu niyazi ngesinye isikhathi uma nina bafanyana esikoleni bafanyana bayosho amagama amabi futhi bafuna nonke niwasho nina amantombazanyana amantombazanyana ayosho izinto ezimbi futhi afuna nonke kubani izisho wena uthi khabo ngumKristu but wena sitabane esikhulu niyazi babe phezu kwakho kanjalo nabo sokuma uthi ngiyajabula ukuba yilokho nabo isizathu niyabo yilokho uMose akwenzayo wathi ukuthiwa ngenxa kaKristu kuyingcebo enkulu kunayo yonke eGibhithe manje asimlandele waholwa nguKristu futhi sibone ukuthi wenzayo manje niyabo le nsizwa yayicebile insizwa yokuqala kodwa yayingamfuni uKristu yayingafuni ukuba ngumlandeli kaJesu kuthi ngakho siyithola ithando angabantu kakhulu mhlampe iba yintweti yezamabhayisikopo nayo yonke into enkulu kuzo zonke izinto eyayikwazi ukuzenza nakho konke eyayikufuna kodwa lapho isifa yayingenamuntu wokuyihola ngakho imfundo yayo lokho kwakukuhle imali yayo lokho kwakukuhle kodwa lapho kufika kufa ngoba yilokho kuphela ibanga isakusebenzisa ayikwazanga ukuthenga indlela yayo enyukela ezulwini futhi ayikwazanga ngemfundo yayo ayikwazanga ukuya ezulwini nabo kodwa lensizwa manje yayinazo zonke lezi zinto yayinemfundo futhi nabo ikhaliphile yaye esikoleni nonina wayifundisa futhi yayinemfundo enhle futhi yayikhaliphe ngempela kwaze kwathi yayikwazi ngisho ukufundisa abaseGibhithe yafundisa uthisha wayo yayikhaliphe kakhulu bukani ukuthi yayikhaliphe kanjani kodwa niyazi ukuthini ngaphezu kwakho konke lokho kukhalipha ngaphezu kwakho konke lokho eyayinakho okunamandla okwenzeka ayinakho noma kunjalo yathi yokushiya konke bangilandela uJesu niyazi ukuthi benzani ngayo na bayixosha iba isigqila sodaka njengabo bonke abanye kodwa ngolunye usuku lapho isindoda esikhulile yayelusa izimvu ngemumva kokugwadule ukuthi kwenzekani na ukukhona ongangitshela ukuthi kwenzekani na akuyini na kunjalo ukukhona umlilo esihlahleni uthi wayiheha yanaka yabuyele eceleni futhi niyazi ukuthini esikoleni sokufundisa abantwana manje abantwana bazosukuma bafundise mina ngakho nalo mfana omncane lapha ushaya khona ngqo ubani baba wakho mnumzane Shanzi ngubaba wakho lo mfana ufundisiwe akazange na ngamunye walawo mehlo akhanyayo abukeka ngendlela efanayo omunye ukuba edlule omunye niyabo ngakho manje bukani yakwenza naleso na leso sihlahla sayiheha sivuta yayisithi ngizophambuka ngibone ukuthi yini uNkulunkulu wayesethi kuMose kumora isicathulo zakho umhlabathi omkuwo ungcwele ukukhethele ukuba wehle ufike ukhulule abantu bami ngikunika amandla ungashaya umhlaba ngezinhlupheko ungaphendula amanzi abe yigazi, ungaletha amazeze nezintwala. Akukho lutho oluzokulimaza. Ngakukhetha ngani na? Ngoba wakhetha uKristu, niyabo? Nakhetha uKristu futhi ukhetha nina, niyabo? Manje wathi, wangikhetha futhi nami ngikukhethile ukuba wehlele lapho eGibhithe. Futhi bukani ukuthi wenzeni. Wahola abantu abayizigidi ezimbili. Kwaphuma abantu abayizigidi ezimbili, abantu bakubo, futhi wabaletha ezweni lesithembiso. Futhi manje alela simlandela konke edabula ehlane. Nani bantwana umzwile umfowethu Leo nomfowethu Jean nobaba wenu nomama elitshela ukuthi konke kwenzekeni ehlane, ukuthi wasehlisa kanjani isinkwa sivele ezulwini futhi wapha abantu abalambile nazo zonke lezi zinto. Futhi manje siyathola useyikhehla manje, usegugenge mpela, useneminyaka eyikhulu namashumi amabili ubudala. Unusehlane nabantu abamphathanga kahle, ngisho niyabo. Ngezinye izikhathi abantu abazibiza ngamaKristu abaniphathi kahle, kodwa uJesu njalo niphatha kahle, niyabo. Niyabo, ngakho siyathola manje ukuthi abantu bamhlubuka, kodwa wahlala nabo ngqo noma kunjalo. Futhi wayengumholi futhi wayedingeka ukuthi ahlale nabo. Nezingelosi zenkosi akhuluma kuye, beningethande ukuba lokho kwenzeke kini na? Ngakho-ke yenzani ukukhetha okufanele futhi khethani uJesu futhi uzokwenza. Manje-ke siyathola ukuphela komgwaqo waguga kakhulu, wayengasashumayeli nephimbo lakhe lase lehlile. Ngakho wabusisa uJoshua, wayesenyukela esiqongweni seguma ukuba afe. Niyazi ukuthi kwenzekani ngenkathi efa na? Lapho ini kwenzekani na? Kunjalo impela, kunjalo impela. Manje wena uthi kukuphi lokho na? Manje umzuzu nje umfana uqinisile, niyabo, wavuswa wafileyo. Manje futhi niyabo, niyabo. Manje bukani, wamvusa kwabafileyo hayi na? Ngoba eminyakeni engamakhulu esishiyagalombili kamuva lapha wayengaleya ePalestina esami naye umholi wakhe uJesu, ethi ukuthuka ngenxa yegama lakhe kuyingcebo enkulu kunayo yonke imfuyo yaseGibhithe. Ethi umholi wakhe wayemi lapho, niyazi wayebizwa eBhayibhelini, niyazi wawukhona idwala elahamba no-Israyeli. Uthi ngenkathi uMose selungele ukufa wama phezu kwaleli dwala, nalelo dwala lalinguJesu. Niyakhumbula ngenkathi uJesu ekhuluma kuJohane ongcwele isahloko sesithupha na? Wathi obaba badla imana ehlane, wathi ubaba wami wanipha leyo mana, wathi ya badla imana kunjalo. Uthi bona bonke bafile ngoba abakwazanga ukuqhubeka nokuqhubekela phambili, niyabo. Wathi bona bonke bafile, kodwa wathi mina ngiyisinkwa sokuphila esivela uNkulunkulu siphuma ezulwini. Obaba bethu baphuza edwaleni. UMose washaya idwala wayesethi namazi aphuma, wathi ngilelo dwala elalinayo. Uthi bukani ngenkathi uMose efa wama phezu kwalelo dwala. Niyazi ukuthi kwenzekani na? IBhayibheli lasho ukuthi izingelosi zifika zamthatha. Umehluko nje kuleyo enye insizwa. Leyo nsizwa, niyabonga, ngenkathi ifa yayingenamuntu owayezoyihobamba. Ngakho yavele yacwila phansi idabula ebumnyameni yangena esihogweni. Futhi ilapho manje. Lapho. Kwathi-ke lapho uMose esephuma ephileni, ngenkathi esehamba, wayeshathe umholi. Mama wakhe wamhola kahle, uyise wamfundisa kahle. Wasekuthi-ke lapho esekhulile insizwa, wayesethi-ke ngibona ukuphila okuphakathi, ngoba ngizokwehla nalaba abampofu, abantu abanganakiwe, futhi ngihambe nabo ngoba bangabantu bakaNkulunkulu. Ngidingekile, bengingaba yinkosi, kodwa angifuni ukuba yinkosi. Ngingaba nayo yonke imali ekhona eGibhithe ngoba ngizoba ngumniniyo. Angiyifuni, ngiqoka ukuhamba noJesu. Wasekuthi-ke lapho ehamba edlula ekuphileni. Wasekuthi-ke lapho eqala ukuphuma ekuphileni, waye lapho umholi wakhe ukuba ambambe ngesandla. Animfuni lo mholi na? Sonke asimfuni yini lo mholi ukuba ambambe ngesandla sakhe na? Minyaka ngamakhulu kamuva wabonwa enomholi wakhe omkhulu. Wayemholile, wenza ukukhetha kobusha bakhe. Futhi ngakho-ke uNkulunkulu wayembambile. Niyazi ukuthini? Isicebi sisesihogweni. leyo nsizwa eyodwa ecebile eyalayo. Niyabo manje khumbulani, yayinemfundo, yayinenkolo, yayesontweni, yayinelungileyo, kodwa yamala uJesu. Niyabo futhi le nsizwa yayifundile futhi yayinenkolo, kodwa yayifuna uJesu. Niyabo uMose wayeyoba indoda ecebe kakhulu kunalo mfo osemusha ayeyoba yikho, ngoba nje wayenemali, mhlawumbe amapulazi nezinto ezinjalo, futhi mhlawumbe ezombusazo kanjalo njalo. Kodwa uMose wayezoba inkosi phezu komhlaba. Tiwashiya konke lokho, uthi niyakwazi lokho bantwana, lapho kungasekho Gibhithe, lapho kungasekho Ngcebo, yobe esalokhu ekhona uMose, ngoba wakhetha into efanele. Niyabo, wakhetha into efanele kuba imhole. Lapho kungasekho zivivane ezinkulu, niyafunde ngezivivane eGibhithe na? Ngolunye lwezi zinsukuzi yoba uthuli phakathi kwebhumu le-athomu, yonke imicebo yezwe abantu bayowuphosa emoyeni, futhi bampongoloze, futhi bathi ubolisa kancane kancane enyameni yabo, futhi bampongoloze, futhi baqewule. Yabo, kuyodlula. Kodwa labo abemukela uJesu kuba abahole abasoze bafa, banokuphila phakathi. Nakuba befa ngokwemvelo, lapha uJesu uyobuye abavuse futhi. Fanele nenze ukukhetha. Ukukhetha kwenu kuyonquma ukuthi isiphetho saphakade lenu siyoba yini. Khumbulani, uJesu ucela ngamunye wethu, ngilandeleni uma nifuna ukuphila. Niyabo, ubuholi, ngilandeleni futhi niyoba nokuphila okunguna phakade. Uthi ngineqiniso ngisho nakithi esibadala, sithola ukuthize kulokhu nathi. Uma nifuna ukuphila, nizofanele nikwemukele. Uma nifuna inkolo, yemukeleni. Uma nifuna enizokwenza enikwemukelayo, yilokho enizokuthola. Kodwa kimi nakini nakulabo bantwana abancane, khumbulani, ninesimemo. UJesu wathi, ngilandeleni futhi nibe nokuphila okuphakade. Yilokho esifuna ukwenza, asifuni na? Manje bangakini ufuna ngempela kulandela uJesu? Futhi wena uthi awu awu, uma sengimkhulu ngokwenele, futhi sengimdala ngokwenele, bangenze ukukhetha kwami. Nokwenza lokho akunandaba ukuthi nginamalini, ngimpofu kangakanani, baningi kangakanani abantu abangihlekayo, noma konke okunye. Ngifuna ukulandela uJesu, ngifuna ukwenza ukukhetha kukaMose. Hayi insizwa ecebile, bangake ufuna ukwenza lokho khona lapha na? Manje nifuna ngempela ukwenza na? Ngifuna nisukume kanye nami. Ngifuna ubeke isandla sakho sokunxele enhliziyweni yakho, bese uphakamisa isandla sakho sokudla. Ngifuna uvale amehlo akho manje, bese ukhothamisa ikhanda lakho, bese nje nisho la mazwi emva kwami. Jesu othandekayo, ngithembisa impilo yami kuwe. Ngizwile le ntshumayelo lapho izinsizwa ezimbili zenza khona ukukhetha kwazo. Angifuni ukuhamba ngendlela yombusi osemncane ucebile, kodwa ngiyafuna ukuhamba ngendlela kaMose. Ngisengumntwana nje nokho. Ngihole Jesu othandekayo, ngiye ekuphileni okuphakade. Amen. Manje khothamisa ikhanda lakho. Jesu othandekayo, ngolunye usuku ohambweni lwakho oluyo endaweni engcwele lapha emhlabeni, baletha kuwe abafa abancane abanjalo njengoba bengikhuluma kubo kule ntambama. Nabafundi bathi, Inkosi ikhathele kakhulu, ishumayele kulokhu kusa, ishumayelile lokhu nalokho. Uthi ikhathele kakhulu, ningayikhathazi. Kodwa Jesu wathi, vumelani abantwana abancane beze kimi, ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo. Nkosi uNkulunkulu, namhlanje mukela abafana abancane namantombazane lapha kulesi sikole sokulunga, lapha lapho umfowethu eze wehluka ohlangothini lwasehlane lapha ukukhipha imindeni efisa ukuzehlukanisa nezinto zezwe, ukugogobalela wena kuphela ukuthi manje abancinyane babo balapha bebhekisisa izimpilo zikayise nonina njengoba sizibonelo kukho konke esikwenzayo.
Oh
uNkulunkulu othandekayo, mdali wamazulu nomhlaba, kondisa izinyawo zethu Nkosi ukuthi asizokwenza lutho phambi kwalaba abancinyane ezobeka isikhubekiso endleleni yabo. Ngokuba kuthiwa kungcono ukuba sibe netshe lokugaya liboshelwe entanyeni yethu futhi siphose olwandle kunokukhubekisa omunye walaba abancinyane. Wena wathi izingelosi zabo zibheka njalo ubuso bukababa wami osezulwini. Ingelosi enkulu nengelosi ebhekayo ngamunye wale miphefumulo emincane njengoba behlezi kule ntambama namehlo abo amancane evuleke kakhulu bebuka futhi bephendula imibuzo futhi belalele izindaba zeBhayibheli zezingane ezincane sokuthi lezi nsizwe ezimbili zakukhetha kanjani ukukhetha kwazo futhi yileyo ngayinye zinikela ngezimpilo zazo kuwe.
Oh
Jehova uNkulunkulu, zihole zivikele futhi kwangathi zingathola lo muholi omkhulu uJesu Kristu ozihola uma ubaba nomama nothisha sebeqedile ngazo. Kwangathi ungaziholela ekuphileni okubhakade njengoba wenza kuMose, njengoba owazi othobile omncane umkhuleko womntwana uye kuwe. Ngizinika wena Nkosi njengenceku yakho njengemiklomelo namatshana omqhele wakho. Zisebenzise Nkosi ukuhlonipha wena emhlabeni egameni likaJesu Kristu, amen. Nani bancinyane bafoninga manje nizizwa nikahle ngakho manje na niyazi ukuthi uJesu uzonihola futhi aniqondise nikukhoya lokho na noJesu uzonenza nina bafanyana na nibe njengoMose noMiriam nje umprofeti kazi nomprofeti uzokwenza abantu abakhulu ngani. Manje thina abantu asebe badala esimemukelile asimfune yini ukuba siholele phambili nathi na ngifuna yena ukuba angiholele phambili aqondise izinyawo zami abambe isandla sami yabo futhi ngishona lapho sengehlela emfuleni ngifuna ukubamba isandla sakhe. Sonke siyakufuna lokho asikufuni na Jesu thandekayo, sihole nathi baba manje sesilungiselela ukwehlukana. Kufanele ngibuye eTucson, kufanele ngilungiselele imihlangano ezayo. NkuluNkulu, nginikela iliqembu labantu umfowethu Leo nomfowethu Jean nabo bonke abalandeli lapha ezandleni zakho ukuthi uzobabusisa futhi bathande kuthethelela bonke ububi babo, uphilisa zonke izifo zabo, ubagcine njalo othandweni nenhlanganyelo futhi ukhuthaze labo abazobakhathazeke futhi ngesinye isikhathi usathane angahle afike futhi ababangele ukuthi batheneke amandla. Kodwa khumbula nawe wedlula entweni efanayo ukutheneka amandla, washiwa ngumuntu walomhlaba nabantu futhi ngezinye izikhathi abangane abathandeka ukwedlula bonke impela. Ngisho nasekuhlubaneni siyashiywa, kodwa ukhona oyedwa esimkhethile akasoza sishiya noma siyeke. Sihole Nkosi ekuphileni okuphakade, ngikhulekela ukuthi uzopha ukuthi singahlangana ndawonye izikhathi eziningi kakhulu emhlabeni ukuthi sikhulume ngawe futhi sixoxe ngawe. Bese kuthi-ke ngalolo suku olukhulu lapho izwe seliphelile naso sonke isikhathi esishabalele sangena ephakadeni, kwangathi singahlangana kulowo mbuso omkhulu njengemindeni engephukile ukuba sihlale ndawonye emva kwalokhu ingunaphakade. Siphe khona Nkosi kuze kube ngaleso sikhathi kwangathi singasebenza sisebenze ngokuzikhandla ngawo onke amandla ethu ngesikhathi ilanga lisakhanya. Ngokuba sikucela egameni likaJesu, amen. UNkulunkulu anibusise ngamunye wenu. Ngiyabonga bantu. Ulungulani mbusise nonke.